DJ Wizzy 254 in the mix.
Yeah, yeah, yeah. When you drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth on there, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up, set it, pick up, when me set it, you have it, pick up. So when me set it, you have it, pick up. Simsima, muka the keys to me bima. Kisikia kimjonko tunajua nkuririma. Female Benzema, girl dem na go ina. Reproduction tunaifanya backseat ya kaldina. Bad girl didi, bad girl kariri. Nipate excuse de nikiwa wambortiris. Rosa nyoro, fika fiti. Siku zombo tote tunawashombor.
Man, me a look where you there. Your girlfriend know me better than them. Man, me a look where you there. Me cause problems everywhere me a got step.
When me drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth on there, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up, set it. Pick up, when me set it, you have it. Pick up, so when me set it, you have it. Pick up.
Nige ni chape chape, chape chape ni setie ni shande shande, shande shande. Goja mapikin baka lale angoka nayo tuende down, niche down kwa carpet. Bad girl kariri anafanya na kamesa. Only fan mindo recording is a videsa. Dema uru lakini ni peng makutesa. Don Julio ananyanyanga bila chesa. Number uno mini mzinga na ningam. Nikikama tupotezi idha ati. Number uno mini mzinga na ningam. Nikikama tupotezi idha.
When you drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth on there, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up, set it. Pick up, when me set it, you have it. Pick up, so when me set it, you have it. Pick up, when me drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your money, 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 where your money.
Kwa nini kesho? Yo, yo, yo. Tunabana mamblena kazigi. I just do you me pig a tiki. I keep it to 100 and fake it a 50. Send them shots to na pull up na blick. I ain't social, missy leaky, my feds akuliza. Missy diggy, missy mouse, missy Mickey. Bug your pet na him ziki. Tunabana mamblena kama ziggy. I just do you me pig a tiki. I keep it to 100 and fake it a 50. Send them shots to na pull up na blicky. I ain't social, missy leaky, my feds akuliza. Missy diggy, missy mouse, missy Mickey. Bug your pet na him ziki. 254 in the real deal rappers. Hottest in the big deal rappers. Super kama MC Marcus, Mbogi uski, Johnny Tafash. Ukitry uski uta colors. Road rock na mziki na balance. Bad boy wana dice na mana. Sabonga na banga, sabonga na jealous. Shank yangu iko mfukoni na mreshoka na die kudaga. Koi beat neza kilama rapper, but just die kutejo for murder. Nakumbuka last time blena libonga alikangwa, nakumbuka last time blena libonga alikangwa. Tunabana mamblena kazigi. I just do you me pig a tiki. I keep it to 100 and fake it a 50. Send them shots to na pull up na blicky. I ain't social, missy leaky, my feds akuliza. Missy diggy, missy mouse, missy Mickey. Bug your pet na him ziki. Tunabana mamblena kama ziggy. I just do you me pig a tiki. I keep it to 100 and fake it a 50. Send them shots to na pull up na blicky. I ain't social, missy leaky, my feds akuliza. Missy diggy, missy mouse, missy Mickey. Bug your pet na
Monday to Monday, no days off, sinajua the mission. Tumebeba cup every season, rough and tough to PM me bingo. So we get in a good condition, beat me acha in bad condition. Yo flow in a boy, na boy, big boys to me mock, na my new edition. So I always do my thing, that's why you see me on television. Aye, yo, talk a bando, get your guap out, sell your mission. And I always do my thing, that's why you see me on television. Aye, yo, talk a bando, get your guap out, sell your mission. Mission, 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 mission.
Tunabana mamblena kaziki. I just do you me pick a tiki. I keep it 100 and get a 50, send them shots to na pull up na blick. I shake my social, missy Nicky, my friends like Eliza. Missy Nicky, missy Mouse.
Yo. Yo, yo. Tando nane. Kia, kwa nini kesho? Yo, Jumini star, KJB, and per head, no brainer. Tell yaki anampa stress, ana teta ni mbeina babi kila sana ni cheki ana pria na pria na go na niz ana dai ku hang na team ana dai ku hang ju gang ina win ju min star ka JB and pa head no brainer tali yake anampa stress ana teta ni mbeina babi kila sana ni cheki ana pria na pria na go na niz ana dai ku hang na team ana dai ku hang ju gang ina win babi lakini ana teko na chrome hama hoes kwa DM wame chrome. Ask my ex, I'm toxic, cause in the utter jaw he bone. Ask my ex, I'm toxic, cause in the utter jaw he bone. Yo, 24-7 studio na rap. Bitches keep blowing my DM, from AM to PM, sometimes you mark like I didn't see him. When I'm trying to do your fame, na Jody souls don't love me. Nenda super greasy mode, name my record my Bukati. Jumini star, ka JB, and pa head, no brainer. Tali yake anampa stress, ana teta ni mbeina babi kila sana ni cheki ana pria na pria na go na niz ana dai ku hang na team ana dai ku hang ju gang ina win ju mini star ka JB and pa head no brainer. Tali yake anampa stress, ana teta ni mbeina babi kila sana ni cheki ana pria na go na niz ana dai ku hang na team ana dai ku hang ju gang ina win.
AJ una claim umpo ana pria na pria na pria na go na niz anapenda kupelekwa out azina anapenda ma treats. Kimuliza anapenda ma cakes, kimuliza anapenda ma creams, and she always on the creep vibe. B anapenda kupiga ma pics. Oh boy, I'm a catch my feelings. Mpo wake ana roll na team. Amechoka kuboya ma pizza, nataka nimuoneshe hii life ya east. Anasema my friends indeed, sometimes I'm like kuni kiss. Anasema my friends indeed, sir, sometimes I'm like kuni kiss. Every day tunakuanga ma meds strictly, easy track ni ma overdose. Wanauliza wana ask ni nini, ni wapua tu me overload. Nimeball drip zangu solo, Mr. Copado.
Kwa guna kuna nyesha, chances za kushandwa zinanipa extra pressure. Kidungi kwa mrazi, utoboka mdesha juu ya pressure. Msana ni hala ni mdem na na wife kwa kitanda. I'm not gonna do this game, same ted book with my day job. Lakini obsessions zinanipa extra pressure. Kwa guna kuna nyesha, chances za kushandwa zinanipa extra pressure. Kidungi kwa mrazi, utoboka mdesha juu ya pressure. Msana ni hala ni mdem na na wife kwa kitanda. I'm not gonna do this game, same ted book with my day job. Lakini obsessions zinanipa extra pressure.
Yes, si activist, inaka ujui mana active ni Vat parties lit, tumejinda sumtana mangyosu wa varsity. High school zi, atutaki scene, yo. Si, tuna ethics, sisi wa reckless G. Arif alipewa long ride juzi, life marambili 50. Ati alikuwa wrong side, saya shooting according to briefing. Live bulletin, sipata straight from KOT. Ndugu ya sule, visually, wananita DOP. On the loose card and shmida, hakujua tukiwa configures. Always root kwa speaker, mbaka motion azizi pita. Constantly number moja Johnny na goro aziezi isha. Robbery jogoro dwalivuka na sadaka ya sitam. IG bonnet, the retired of late. IG model simta, meriata ninge fish kwa lake. Liambia shori ya sika mta kama ajapiga tenje. Lasi nare kuenda BN lipatwa red handed. Afanda linambia nsirande rande ata ningia kibare. Savage waka mande nlingi ofena open. Kabonga na biggie matope, ngombe liona mi mnyonge. Rhymes ain't you stolen, pia kicks na whip, hamko bowling.
Niko guna kuna nyesha, chances za kushandwa zinanipa extra pressure. Kidungi kwa mrazi, utoboka mdesha juu ya pressure. Msana ni hala ni mdem na na wife kwa kitanda. I'm not gonna do this game, same ted book with my day job. Lakini obsessions zinanipa extra pressure. Niko guna kuna nyesha, chances za kushandwa zinanipa extra pressure. Kidungi kwa mrazi, utoboka mdesha juu ya pressure. Msana ni hala ni mdem na na wife kwa kitanda. I'm not gonna do this game, same ted book with my day job. Lakini obsessions zinanipa extra pressure. Jai bakshanga toto ni rom Nairobi na nijuya baby daughter. Nasikia kuna vital parcel ime drop, niko ready kuichota. Southern province kwa plot ya blue ndio malio mjuro anatoka. Fuck what the point is, even before COVID-19 ilikuwa heavy smoker. Even though venye Ford muendanga, contrabands illegal kwa masachet na ikanga. 24 hours niko locked on my girlfriend zivo la chikorona na mbamba. Nasijogo padeni, naituanga Dutchman mwizi, sinanga profession. Last time yo pandemic, nilikuwa locked down 2 weeks bila ta provision. Ni ratio mkia luyo shori ni msotu ngejuana, shida ni mrongo. Manz niko action packed, wasoro ni misomo, kituwana ni shida ni mdomo. Hii ni big deal clip, lina wamezisha loud maridadi, nasiwanga mabangi mira. Last victim kwa crime, analia nilipiazia raf na in fact, alikuwa lucky enough. Gwari alfajiri tuko on, uneza dhani ni majira. Raukia marikiti kubai na naziza mratina. Rongrende, suzi kukianga ndani ya rental. Sema mama pima, chini ya kiti. Nilipata bro wa mesficha kutakusa nifikisha ni mzima. Fukes nilishu utopa ratings mapema. Sijai penda fans kuni shatot na temba. After kukanga na kasha tunahepa. Nime kwa marufu na temba.
Yo, kama we ni mchizi ma games na play. I'm so NY na KIA. Mjuni I'm breeding uka LA. Masai na medunga ma Merrill. da kutoka SA aliluzianga maka LA. Don't bother, hino kardinali, nito Don Munga, huzu mini nani. Taron limpikana na nikaturukana, nilimpomisha kilami. Munga na wakana, mwezi alikagwa, burundani burudani. Mtoto msichana, hana Montana, kwanja na mira. Niliacha kuzifanya, hizo matawa, machaba na mira. Choma boza, Munga mamchicha, ati wako nichi, wachayo na chificha. Nimetoka moroto kwa jibika, ata kukinyesha mupai ya mtuni ya magriba. Bala, baba, umeshiba. Na ujue misle usama, usoyenda kuiba. Sanseo alikuja na Mazda, edha fulani, nikikunywa chwada. Za ovyo tu kuni hada, atijuya handa, sikutalala mada. Saizon kwa madawa maduya, mtadu wat. Vitu wanadutu na guwa na buya, wanaguaya. Still I'm living a dream, nataka benzo na bima. What you talking nani, neza kubaya papana unasima. Kama sikuchote mami, listo za fire dakuna. Nani, nani?
Altaka ningiwe marungu, wapi join formally wanyungu. Tulimchunguch, nugu tulimonya 18 kiu mungu mungu. Mkate katwe nusu nusu, bizleji tukiwa mina wuzu. Na nikuliza tu, bibia corona inatusu. Atupoza takani kwa picha, na tudoz masasi ubitisha. On toes jo mwezi tupita, na mekimi ya mwezi lilisha. Slave design ya lupita, 12 years indaju ya kuiva. Bezi usikamka umepika, uneza rudi jack des bila. Sijamanch tangu late match, siyezi fight ya system corrupt. Na usifaska wezi spa, nchi zingine pia woni mra. Nyako li mtuwa kwa ba, malifisa nli anwari safu. Na kostuko na gun, haimanishi wingi around kusnatch. Kuna time likuwa kwa crowd, na kuna time ligeuzwa Steven. RIP my partner in crime, alikuwa stoned to death mtaju ya wizi. Then ko exile pandiwe, on the road to mtini. RIP my partner in crime, alikuwa stoned to death mtaju ya wizi.
Still I'm living a dream, nataka benzo na bima. What you talking nani, neza kubaya kwa pana unazima. Kama sikuchote mami, listo za fire dakuna. Nani, nani, ni wakadi nali ririma.
Tano nane, kwa nini kesho? Si kesho. Tunatoko vene robi mzima, east bus mbaka CBD. Mindombo game visha drill, 254 tunachafua scene. Sindo the trend, NTV, kwa hii game sima MVP. Na kakuna mzana bishana, kamizi size za try ku resist. Tunatoko vene robi mzima, east bus mbaka CBD. Mindombo game visha drill, 254 tunachafua scene. Sindo the trend, NTV, kwa hii game sima MVP. Na kakuna mzana bishana, kamizi size za try ku resist. Kwa wala ni recognize, mini big boy uno. Kwa zisi bado unakangwa, ata kome ivisha judo. Manambli tunawa round, nikatu na cheza ludo. Fresh wako na slide DM, sina time ya makuro. Bro wangu alipurura stock, pia mika baki nime fitness plug. Hamariza na unaneza duju, wamepiga marags. Itabaki tutoke kwa ground, tuache kutwa malocals tags. Mahita kwendeni uko, sifanya kitu uji ya mafans. Tukontop juya KCC, maobsera mzima tunawaping. Tupa P au COD, battle real kwa hizi streets. We ready to risk ataji bali, ya tuna pupa tu hang na fali. Wejua hii gang ni kali, napenda na mademo yeti kali. Tuko strap na makori in case ama nambli wajiga sana die smoke. Tuko strap na makori in case ama nambli wajiga sana die smoke. Maziwa zetu ziko fresh ndenu uko na izo ndagi zenu imbo. Uta survive aje kwa jungle man na hauta footy dough. Tunatoko vene robi mzima, east bus mbaka CBD. Mindombo game visha drill, 254 tunachafua scene. Sindo the trend, NTV, kwa hii game sima MVP. Na kakuna mzana bishana, kamizi size za try ku resist. Tunatoko vene robi mzima, east west mbaka CBD. Mindombo game visha drill, 254 tunachafua scene. Sindo the trend, NTV, kwa hii game sima MVP. Na kakuna mzana bishana, kamizi size za try ku resist.
Makuno mevisha drill, 254 sima number uno. Unezuliza number uno. Mina dai cash do, wap, adi ma euros. Tip off ki anon ti, man, agagali o mi. Kwa kichwa nina ma alphabet, A, B, C, D. Stay tuned kwa hii TV, na team ina shutdown CBD. Na marapa kwa week kwa streets, amuku dungwa BCG. Stay tuned kwa hii TV, na team ina shutdown CBD. Na marapa kwa week kwa streets, amuku dungwa BCG. Niko jo kwa scene, mkono zinarushua right and left. Kwa suitus, baby, we falla go, hakaki na BMX.
Skill,
stay dangerous kama Taliban. Border ni makali buds. He said we smoking love. Design a kikoli buds. Niko active more kila time blame. Nakini cross na throw my jab. Niko active more kila time blame. Nakini cross na throw my jab. Me and my bro can finish and fuck. My versions kia collab. Cash Monday na die for bug. From morning tuna chase my guap. He said tuna smoke.